DajimSafi.com.
Huyu ni Ami kwenye goma.
Kushindana na mimi, hatutoa chozi.
Nani?
Hatutoa chozi.
Nini?
Hatutoa chozi.
Oh yeah.
Mtu kama mimi utaniambia nini? Hatutoa chozi.
Nani?
Hatutoa chozi.
Nini?
Hatutoa chozi.
Yeah. Siwezi kushindana kujitamba tukijipanga mi wa kwanza. Nachohitaji ni mikwanja na viwanja, kwa maana naonekana ni mjanja. Mambo yetu anajipanga, bunda lipo, sina saba kujichanga. Na sasa hivi niko on top, straight for the go get it. Nakishika na bow kweli, fuyu kama za Machiavelli. Sasa ndo maana I go for mine, I got to shine. Najiona kama jiga na chembe chembe the wing. Mimbao mikili zitaka taka na kili. Wakipimisha na buruza kuminambili alpha Joe. Sana smart sana handsome brother man. Top players always in ikuta na my brother man. Rafiki wa rubber bands, haters wangazisha band. All these fake rappers wanna jua.
Eyes kushindana na mimi, hard to throw a jersey. Hard to throw a jersey.
Nini?
Hard to throw a jersey.
Oh yeah.
Mtu kama mimi utaniambia nini? Hard to throw a jersey.
Nani?
Hard to throw a jersey.
Nini?
Hard to throw a jersey.
Wanasema na black too much, na nikiacha Versace na Gucci. Wanasema na poteza touch, hawa watoto wa juzi. Na wachora wanavoreta makuzi, hawawezi kushindana na mimi. Sababu hili game ni mimi, na wajui hizi haso kama mimi. Wataniambia nini? OG kama mimi. Parking kuna cruiser kama kumi, na haya madini shingoni bei yake leo sisemi. Taita CEO wadeiwaka, nalipeleka game navyotaka. Kila siku kila mwaka, na sio leo nitoka tulikotoka. Watoto wa juzi wakivimba sitishiki, natoka kwenye kizazi cha muziki bila kiki. Kiro safi msela akipata hera na furahi siwi na chuki. I'm tight nigga, triple OG.
Eyes kushindana na mimi, hatutoa juzi. Hatutoa juzi. Hatutoa juzi.
Oh yeah.
Mtu kama mimi utaniambia
nini?
Hatutoa juzi.
Nani?
Hatutoa juzi.
Nini?
It ain't over till it's over, baby. Oh God.
I'm Kenny Kimia, I'm cutting my dough. Nataka Pima, you ready for what? Manata kick, I don't cut anymore. I love for squeezy, see shindani, not to a dog.
Man, I couldn't rap, I couldn't compare. Labda ujo nifanye kanjia kutokea. Akuna rapper kama mimi na usije yongo pair. Ndu mana nkamleta lunya ili tuwe kama pair.
Na ni mwone
Sara.
Na battle ni na wone
Sara.
Saivi na pesa ndo ni taone
Sara.
Squeezy na bowl na ma bowl plans.
We bowlin.
Alafu kushindanisha na toto tachekesha. Tafanya watoto fiko pressure. Mina shindana na rappers wanye pesa. Awo watoto dogo.
Eyes kushindana na mimi, hatutoa chozi. Hatutoa chozi.
Nini?
Hatutoa chozi.
Oh yeah.
Mtu kama mimi utaniambia nini? Hatutoa chozi.
Nani?
Hatutoa chozi.
Nini?
Hatutoa chozi.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.